Zed made it.
Tabia zangu nachunga sana kukukwaza siwazi.
You are my weakness.